Good records. Max Chopin production.
Whoa. I accelerating, accommodating. Me lila da putting the king. I do party making. People dancing. Every day I'm going again. Enjoying. Bitandise. Ekibala chukute sanyo litandise. Bitandise. Njagala kuzina mubu zini nyonone se. Tunavumilia, wanatuangalia. Tunayendelea bila kuzingatia. Tunavumilia, wanatuangalia. Tunayendelea bila kuzingatia. DJ. Tukuira kaimba kukuinama. DJ. Omugongo kunuma tudeni no kukufunya. DJ. Tukuira kaimba kukuinama. DJ. Omugongo kunuma tudeni no kukufunya. Tukubari kuma heta saka lotu nyege. Nenduchi tunzi wakula twasembe zangu yege. Feba liaba baka mbata tumanya tuige. Tukukuwe chigoma nozi no kilo muloge. We band the tracker, we go band them. Maka trako mugele jiwe kwa vandam. Longo distance, father ya we came from. And father ya we go, so better tell them. Me no give up, hater shut up. Mugona hustle to the top, better wake up. Me no give up, hater shut up. Mugona hustle to the top, better wake up. DJ. Tukuira kaimba kukuinama. DJ. Omugongo kunuma tudeni no kukufunya. DJ. Tukuira kaimba kukuinama. DJ. Omugongo kunuma tudeni no kukufunya. I accelerating, accommodating. Me lila da putting the king. I do party making. People dancing. Every day I'm going again. Enjoying. Bitandise. Ekibala chukute sanyo litandise. Bitandise. Njagala kuzina mubu zini nyonone si. Tunavumilia, wanatuangalia. Tunayendelea bila kuzingatia. Tunavumilia, wanatuangalia. Tunayendelea bila kuzingatia.
DJ.
Tukuira kaimba kukuinama.
Mirwe.